me kana pesi
midem paman no joint cocaine jala 14 kan ganja durugujo mabbe goddi hono tramadol kan marijuana dum ne paman no drogue hunen wada fi
e drogue fanjuge
odo sida fu suka goto to bankas le lam boyangara na hulta jati amgul poddo bonde yo hakika le lady mende minega ene to roida nuku to yawara mobulaji namu ni sanne bomako do ele mobulaji di e kanye tabe njeyobe gonbe do gube sukabe njete ana jodi se kokoji yo wabe na gondi ni sude podde dum gatata ele derewol yalla yarde dum do birtani nangi nuku o fuf yimbe le hibbe nawtribe do podde de nandarda haybe be wodari on ido golleji kedda nako be tifi
no gonno mi suka jokolle apparenti mi de paman no dorog idum faabo no kam sanni mi de fodo no dum fa ham le nyalomo hande o ga duubi am muddi ke jomka mi mutti dum min ka ko baw mi waja tan won dorog yo hunde no wada fi
fewde kar o ti Allah sarabe to segu yuwaru e tominya na joge sugula jango suka be mabbe
isi a segu la dorog
fe segu do dorog o wadi bonanda sanni hakkuno sukaɓe jokolɓe so jeunesse o biraka hono fuu janggo leydi ni latto drogue o to ittete to o yeyete fa yetto to o yarete to fuu wajibi kina haybe
rafimbirki woni sababu mawɗo sukaɓe ɓe na nawtoro drogue ngaji ɗi no hollitiri guida kase dunke kabaru neɗɗaku
ana metti birugol wala feyle galleji amen ɗi le ñalawma hande o laamu leydi ndi daraki darde muɗum sukaɓe ana hasindini e jangguinede ga wom ɓe daraki darde muɗum feyi fewde ɓeɗo sukaɓe joppiraɓe hoore mumen gaɗoɓe ko yiiɗi du fuu koye ɓe anda ko moƴƴi ɓe anda ko booni ɗum ne ana metti
sanne
ɗiɗo drogue uji ɗi ne mbawi sabnude telaji kewɗi dow cellal yimɓele nawtortoɓe ka noon ɓeɗo sukaɓe ne mbawi jaati sawrede banggal huncagol hoore helɓugo mabɓe wonandi docteur en non holitiri e lowa jara dunke kabaru ñawo hakkillo
kutteje yarugol drogue ana satti sanni ana wawi fe ittude neɗɗo e hakkille muɗum drogue o hoore sa ɓami ɗum fa ƴaɓɓiti ke ana wawi latal sababu ittude fe yonki maɗan sawrugol yimɓel ɓe mbawa yaade fe caggal yarugol doroguji ana woɗi jaati eɓe cantene ɗum ɓeɗe mbawi joɗade min mbajoɓe na ɗum mi cawrirɓe honono yimɓel ɓe ladde woni mum sawrirte fa ɓe ɗala
ɗum
gullelori ni fonine haɓɓo poɗɗe bonɗe huɓɓini ko ɓuuri tonngaji capanɗe jeegom pourdingaji bonɗi ɗi kalisi muɗum na ɓuuri milliard sappo sefa basur bamba o jogo hoorejo nde ɗo gullirde holtiwide e gonde immade radiyalla hadde ɗiɗo bonandaji ɗi
doroguji ɗi tonngaji muɗum capan jeegom woni ko suma ɗom jonko immade radi mawɗi gollirɗi amen gonɗi lindi mangal muɗum fuu laati sababu so ɗum heɓa ko heewi yimɓele nangueteɓe fuu sukaɓe ɗum saabi so le ñalawma hande o mbiɗen gondi jokkitade immadaraji fami kumpintina jamande kumpa banggal kutteje ko yarugol drogue o wawi yettinde sukaɓe mumen ɓuuri fuule cuuɗi jangguirɗi
ardiɓe gullende holti ɗum wiide immadaraji humpitingol e famminngol na gaɗe le réseau ngaji ɗi yalla yimɓele hewɓe na ɓeydoro famudu faratiji ɗeɗo poɗɗe bonɗe ɗe